introducing to you. The Omenani series. And this is your Omenani special, number one. Oh, was if you me, the mother got four kilo on yours, huh? Well, yeah, you know, us enough for Nana. When I get
Ọ̀pọ̀lọpọ̀
anya nọchiri anya. Ndị ọkpọkọba wee si aka eduzi onye na-achị iche echichi na inwere ụmụaka nwoke na abụ. Masịba na ọ bụ nwa ya nke ọdụdụ a na-akpọ Omeka Agụ. Ụfọdụ ndị obodo wee iwe naba na ayọfa kpochiga aba azụ. Fawesi na fa funụrụ ebe ji na-esi n'ọdụdụ wale ebu ome nke gosibụrụ nwatakịrị ga eji ejiji ma nke okenye anọdụ ka ọ ga-abụ ara elu efe ji niile ebido mebe nsị mebe alụ. Ọ ga-abụ ndị ụmụaka ba ga-amụta n'ọdịnihu bịa sịba ji ekpochibe. Omeka Agụ si anaba ma nọkwanụ ka ome ebe dị otu a nye na onwe wazi iwe si kama ọ ga-abụ na anya mechi Omeka Agụ ejiji ebe dị bụ ofu eme. Omeka Agụ eke bi ekike eneke nwa eze echechasị anya bụ ekike wee dulie dukwasị n'elu ịnyịnya gwa onye isi odibo esi anya pụlụ Omeka Agụ ka ọ gbagharịa bịa mbebe ka ọ bụrụ na ndị obodo amala onye ga-achị ya nkwụsị ọ bụ na ọ dị ka ọ ga-adị. Kaba nọzi ebe a na-agbafe abịa nwanne Omeka Agụ nọ ewele opi a weta n'agụbụ opi ike wee fụa opi mụfụ gbelu m Omeka Agụ opi mụfụ gbelu m Omeka Agụ Omeka Agụ liji mmụọ Omeka Agụ lile dị mmụọ ọ bụrụ na ịbụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ka nwere egwu n'ịgba ya aka ọ bụrụ na ịbụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ka nwere egwu n'ịgba ya aka ma ngị jide kwa okwu jide ụfọ ma ngị jide okwu jide ụfọ. Anyị onye isi na ị ga-eme ajị ife ọkịka ome nke a bụ ajụjụ ị ga-ajụgodo onwe gị. Tupu ime mmadụ ajị ife welụkwa aja wee mee n'elu chela anyanwụ ịkpọta nke ịgba echela anyanwụ kpọta nke ịtọ ichela anyanwụ ka ọ wee bụla bụ na iji ọfọ na-ekwuli na ọgụ ọfọ ka ya ji awa anyị eju na wee si na ile ọma ka ya ji wa na-aga n'ugwu ndị na-eme ijikwa ogu jide ọfọ. Nwoke mụ ụgbọelu m Omeka Agụ ụgbọelu m Omeka Agụ Omeka Agụ na-eje mmụọ Omeka Agụ lile dị mmụọ ọ bụrụ na ịbụ ụgbọelu ma Omeka Agụ bụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ka nwere dị n'ịgba ya aka ọ bụrụ na ịbụ ụgbọelu ma Omeka Agụ bụ ụgbọelu ma Omeka Agụ ka nwere dị n'ịgba ya aka ọ. papa pe dia dia wanye wedi lo bi nu wede no no whatever obuzi obi nu gwenye gwenya bo meka ku wesi ne mi nyakata gbi na ne aflo kwa no hey obudo wede lo ifodu no so ifodu no no obudo nu ipe me no Lonsa na bata na na pie ke la kamalo Ife me chi tu beje ne jite No me kago Amuzi anya vive kwa lo nuna Wecho pa kwa ndi enobo ndi gwa liambo se ututu na jile si no di mole bume Wepova Sive ne kwa ni vene meno Abu no mero ni ma mu ife ni fe me bu na ga choba ni ka ma ni fe pata nwa yisi nenu ina weta ka ni fu ife nu ana tu ni nu ibi si ni me chi ma ibi opalezi ibi chi nkodo ni fu ri abu ni fi enwe rodo No, make a good way. Madu, no money, we're given up. Lucy and Abba, give you an app on your name. I'm fully off. We were up by Urana. Where's ya? Nje ko yo bonwe di opala. Na nya bi be me ponu. Na bu no yo bia. Na ka ku di sina bo di na we ku. Na bu lia bu na no me ka ku ana ta we yo ba di opale a. Si agbi ko bi do tata. Na nguri ni na di anaka. Na bu no ji si ke me ka nwe bo me ka ku ni. Nozu, I'm as even a man, but you don't know who you want to get as a double on the cargo. Nian, I am Milly. Nian, I am Milly. Why you can't get your palano? Divine. Open in a ride, your muddy day. Open, can you walk your gun? You can Abu ni fubelu mama kago fubelu mama kago kangwele dine baya kao Abu ni fubelu mama kago fubelu mama kago kangwele dine baya kai mangidi do kujide ofo mangidi de Where will you have one now? One now, make a good one. Look at no piano, a beacon. Let's see an honor. Let's go back to the end. Can you be good for the young one here? Be more for tell on my mega. For tell on my mega. O mega go lead him more. O mega go lead him more. I want to put tell on my mega. For tell on my mega. Go come with me by your car. I want to put tell on my mega. For tell on my mega. Go come with me by your car. We should have an hour late. No, Yale. Yabu, Nana, Macane, for Madden, I can get you where you feel no yours. We can you, ya, not from my. Yabu, no, but I'm busy.
More music, MajorHighlife.com.